Most underrated, the most underestimated, the false under fake statement, the basement, huko ndiko kuna ndoto chasing, criminal kwa crime scene, wanita location, Illuminati, all my mind, so where my body, najua ni kifo vyote vitashia cemetery, sende bali, demo mkali, b-boy stereo, sioni hatari, sindo sisi tusonge askari, ngombe kachumbari, pombe kari, upode mari, uhonge gari, ukombe zari, uhonge mwari, usote lami, haina big brother Africa, bish na kadhalika, street ndogo mdogo, sina jipu wala extra caliber watoto kine ni mafala ile mbaya wana toto kawale watoto wakala Jeremiah unje kuku waza banga binu nuki sese seko ile kuchimba tupu koba jiji zima tete meko wakora waito na nyanganya crown na pora title avuki boya nkichora psycho wanasema mina lana kamwana alichoma bible ama Quran kinacho nipa homa ni survival niko 6 feet deep on the ground stiff to K na ndomana nikibisha skick today na weza chizea danger na kufa nsife, the most dangerous unju bini kunta kinte wali promote sana HIV niko salama rehem, they never been fresh like me, from the factory sasa niko top juu ya balcony and I did it out with any company follow me, kuonyeshe njia chocho za masampa, huku paka amsha popo ndo ule posho na yotamkwa si watege me, I'm independent wanao cheza inde, wana inye dembe dembe nisikizo duru dike, indo unju entertainment itasonga paka ifike, japo nchecheme, nchecheme oh yeah, japo nchecheme, nchecheme oh yeah.